mi olunakulwe nakula banze wandeka kulota mongamba kwata wano takula takulofu kumso wange nalimanya batufu bagwayo nomukwano bagwayo ngira manyite lyato lyagwawo nabalungi bagwamu olichikolo nze mulandila nakamotakowo fombo kakukwanira uwe kulaba nekozakoza njagala kwagaliteli kusauka bebi mulafu tebansobola byalafu tebansobola nimukukunze tebansobola byalafu nafuka kabona bebi mulafu tebansobola byalafu tebansobola nimukukunze tebansobola byalafu nafuka kabona bebi mulafu lekansiba kapafu bakwesibeko naye ngumanya omutufu iwalomantiki obukozesa magiki lekantiyite tino ndikulavu paniki obulamu bwange labanga obutalina makulu gobutali nge mukwano gwange agwanira okubeera mu mutima gwange amazi golutimpagawomu okunywa nga sana kuluusi n'ombudabuda kasana kukumaja kaberyeberye lwekabuze ekikome kimpisa bubi bebi mulavu tebansobola byalavu tebansobola nimukukunze tebansobola byalavu nafuka kabona bebi mulavu tebansobola byalavu tebansobola nimukukunze tebansobola byalavu nafuka kabona wakozesa balometa nabo wasalira omutima gwali gwazika nali nalekebwa nga tebansalira waponya bugodigo gwali bwekoza kati newumula olichikolo nze mulandira nakamotakowo fombo kakukwanira uwe kulaba nekozakoza njagala kwagala teri kusauka nalimanya batufu bagwayo n'omukwano bagwayo ngiramanyite lyato lyagwawo n'abalungi bagwamu bebi mulafu tebansobola byalafu tebansobola nimukukunze tebansobola byalafu nafuka kabona bebi mulafu tebansobola byalafu tebansobola nimukukunze tebansobola byalafu nafuka kabona.